usukube nalo umuzwa ukuthi anginalo ukhololwanele ukwazi ukudlula isikhathi esenzeni. Esikhathini lakhona usukuludinga kakhulu, ehlane, ukholo lwakho luvese libukeke luncibilika lukushiya. Yebo, angisho ukuthi awuwedwa. Angikubingelele, angikwamukele futhi engosini efresh. NginguSibalo BT wakangema, ungumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. UBenny uthi njengoba ungcweti owagogoda ebalweni, angakutshela ngokushaya esikhonkosini ukuthi namhlanje zinsuku ezo-10,006 kusukela ngo-15 October 1995. Weza kuJesu wazendlala kuye, wamcela umthelezi nozakhe qede ahlale kuye. Njengoba ungayicabanga nakuwe ukuthi noma siside lesikhathi, kodwa zibile khona igaba negigaba la bekuyintaba kwesinye isikhathi kube imfundo. La khona ukholo lwakhe lubuyela luncibilikile, ludukile, kumbe luphele emehlweni. Njengoba ngishilo ngathi awuwedwa, kahlehle sibaningi kulo mdibi esikuwo. Buka Matthew 17 verse 19 no-20. Khona kwafika abafundi kuJesu bebodwa bathi, kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, uma nokukholwa njengembewu yesinaphi, niyakuthi kule ntaba, suka lapha uye lapha ya iyakusuka. Akukho okuya kunahlula. Bengabona isithombe sishwile lezi nsuku sembewu yenhlamvu yesinaphi. Into encuncuncuncuncu. Imbewu encane nazo zonke esikhathini sikaJesu yayisesandleni somunwe womunye kulesi sithombe. Kunombhalo kuwona kumbe kusona othi, qhela ngoba nginembewu yesinaphi futhi angisabi ukuyisebenzisa. Futhi uma kuwukuthi lona likholo lolo onalo, angikutshela ukuthi lungaphezu kokholo obungaludinga. Le ndaba iyisikhumbuzo esinamandla. Indaba ayingakho ubungako bokholo lwethu, kodwa ingamandla kaNkulunkulu wethu. Ilokanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Le devotional fresh ungayithola nsuku zonke kwakho cofocofo 067 706 0077. Yobe usuyithola nge-audio ye-WhatsApp. Kungenjalo, ngena kwi-Facebook page yethu ethi Izwi Elifresh.